Father God wants all of our heart but one. Yehova Adate akufuna ntima watu onse ndime yoyamba. Tieni tipempere. Adate mutsegule mitima yatu. Pachipunzitso chanu ndi kudzera kwa wina ndi nzache. Kuti tikate kupunzitsika ndi nzimu wanu. Pazimene mukufuna ife tidziwe. Amen. Ndikumbutsidwa za malemba mumbuku la Genesis chapter 1 verse 26 kulekeza 28. Pamene Yehova amayankhula. Tiyeni tipange munthu mchifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu. Alamulire pa nsomba za nyanja ndi pa mbalame za mulengalenga. Ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Yehova ndipo adalenga munthu mchifanizo chake. Mchifanizo cha Yehova adamulenga iye. Adalenga iwo mwamuna ndi mkazi. Yehova ndipo anadalisa iwo. Ndipo adati kwa iwo. Mubalane, muchuluke, mudzadze dziko lapansi. Muli gonjetse. Mulamulire pa nsomba za nyanja. Ndipa mbalame za mulengalenga. Ndipa za moyo zonse za kukwawa pa dziko lapansi. Mafuso woti tikambirane. Ndibwele zanso. Kodi timaoneka ngati Yehova Adate watu. Fuso nambala 2. Kodi izi zikutantha uzanji. Alibe aliyense amene tingathe kumufana zila ndi ife. Chifukwa iye alinzimu. Ndiye kodi zitantha uzanji kuti timaoneka ngati iye. Fuso nambala 3. Kodi Yehova watu ndi wamwamuna. Kapena palibe nzimayi komanso mwamuna mudziko la uzimu. Fuso nambala 4. Kodi mukuzindikira kuti Yehova adamuika Adamu kukhala wolamulira chilengedwe chake. Mchifukwa chani anachita choncho. Anachichita ichi mopambana mwa iye yekha pakuti wamphamvu yonse. Fuso nambala 5. Tikanakhala timaoneka ngati Atate athu akumwamba. Kodi sanakathanso kuoneka ngati ife? Tipiliza ndi mawu athu. Ndikufuna ndiyankhule pang'ono. Pa zimene izi zikutanthauza. Mu ziphunzitso zina taphunzira mmene mabanja a dziko amaonekera ngati mabanja a Yehova. Tinakamba motsindika pa chimene Yesu akufuna kuti tikwatiwe naye. Iye ndi mwamuna wathu ndipo ife ndi akazi ake. Tikwatiwa naye ndipo chidzakhala chiphwando chachikulu. Ife tonse amayi ndi abambo, timatchedwa ana a Atate Yehova, ana ake. Kodi munthu olengedwa amafuna kukwatira nyama? Kodi Yesu akanafuna kutikwatira ife ngati tikanakhala kuti sitili ngati iye? Tikuwerenga mu 2 Akorinto chapter 11, verse 3. Ndikufuna inu kuti mudziwe kuti mutu wa munthu aliyense ndi Yesu Kristu. Mutu wa mkazi ndi mwamuna. Ndipo mutu wa Kristu ndi Yehova. Kodi mukuona mundimeyi kuti ndondomeko ya chikhalidwe cha moyo chinayamba ndi iye pakukhala wapamwamba anapereka ulamuliro kwa mwana wobadwa yeka Yesu Kristu amene ali pansi pake. Ndipo anamuika mwamuna pansi pa ulamuliro wa Yesu Kristu. Yesu ndi mtsogoleri wathu, mfumu yathu. Yesu akuitanidwa kuti agonjele kwa Yehova amene ndi Atate wathu. Pakumvera iye, ife taitanidwa kuti tikagonjele kwa mfumu yathu Yesu Kristu. Ndikumumveranso iye. Ndiye pamene tili pano pa dziko akazi athu aitanidwanso ndikulimbikitsidwa kuti akagonjele ife amuna ndikutipatsa ife amuna awo ulemu. Kodi mukuzindikira apa kuti pali umodzi wa mkwirizano wa uzimu kuyambira pa mlengi watu Yehova Atate ndikubwera pansi pa banja limodzi kufika kwa ife amuna ndi akazi. Timaona chimodzi modzi ngati iye mu mayankhulidwe a uzimu tili ndi majinsi ake. Ndiye chifukwa ichi ndiye amaona ngati ife chimodzi modzi. Iye ndi Atate wachilungamo ndipo tili tiana take ta iye. Ngakale tilingalira kuti timutsate ndi kumvera iye kapena ayi. Ife anthu silingakale opanda chikondi, ngati palibe kusowa kwa chikondi, ife tidzafa. Kukanidwa ndi chinthu choopsa pakuchiona wina wa ife, chifukwa tikoza kukhala wokonda pamene tikudziwa kuti wokondedwayo tikumvomeresa. Tikoza kupalamula tibwerezanso. Tikoza kupumula mwamtendere pamene tikumana ndi chikondi chozama kuchokera kwa Atate athu akumwamba ndi kuchokera kwa amuna anzathu. Kodi sizili kuti pachifukwa ichi kuti Yehova akutiphunzitsa ife kuti tikuyenera tikondane wina ndi nzache? Apa pali malemba ochepa okhudzana ndi cholinga cha Atate kuti tikondane wina ndi nzache. 1 Yohane chapter 4 ndime ya 18 kulekesa 19. Mulibe mantha mchikondi, koma chikondi changwiro chita ya kunja mantha, popeza mantha alinacho chilango. Ndipo wa manthayo sakhala wangwiro mchikondi. Tikonda ife chifukwa anayamba iye kutikonda. Yohane woyamba chapter 1 ndime ya 3 kulekesa 4. Chimene tidachiona ndipo tidachimva tikulalikirani inunso mukayanjane pamodzi ndi ife. Ndipo chiyanjano chathu chilinso ndi Atate ndipo ndi mwana wache Yesu Kristu. Ndipo izi tilemba ife kuti chimwemwe chathu chikwaniridwe. Ndipo mumbuku la Efeso chapter 5 ndime ya 25 kulekeza 33 tikuwerenga kuti amuna inu kondani akazi anu monganso Kristu anakonda Ekklesia nadzipereka yekha mmalo mwache kuti akampatule, akamweretse ndi kumsambisa mmadzi ndi mawu kuti iye akadzikire yekha Ekklesia wa ulemelero wopanda banga kapena kanthu kotere, komatu kuti akhale woyera ndi wopanda chilema. Koteronso amuna azikonda akazi awo ayiwo okha monga ngati matupi ayiwo okha. Wokonda mkazi wa iye yekha adzikonda yekha, pakuti munthu sanadana nalo thupi lache ndi kale lomwe, komatu alilela nalisunga mongaso Kristu Kristu anachitira ku Eklesia pakuti tili ziwalo za thupi lake. Chifukwa cha ichi munthu azasiya atate ndi amayi nadzaphatikana ndi mkazi wake ndipo iwo awiri adzakhala thupi limodzi. Chinsinsi ichi nchachikulu koma ndinena izi za Kristu ndi Eklesia. Komanso inu yense payekha yense akonde mkazi wake wa iye yekha monga adzikonda yekha ndipo mkaziyo akumbukire kuti azikonda mwamuna wake. 1 Yohane chapter 1 ndi miyaka 7. Koma ngati tiyenda mkuunika monga iye ali mkuunika, tiyanjane wina ndi nzake. Ndipo mwazi wa Yesu mwana wache utisambisa kutichotsera uchimo onse. Yakobo chapter 5 ndi miyaka 16 akuti chifukwa chache muvomerezane wina ndi nzache machimo anu ndipo mupemphere wina kwa nzache kuti muchiritsidwe. Umu ndi mmene mtendere ndi chimwemwe chimadzera mmitima mwathu. Kodi izi sindizo zimene Yesu analonjeza kwa ana ake mtendere ndi chimwemwe? 1 Yohane chapter 4 ndi meya 27 Yesu akuti mtendere ndi kusilani mtendere wonga ndipereka kwa inu osati monga dziko lipereka umo ndiye ndipereka kwa inu. Mtima wanu usavutike kapena kuti uope. Ndipo mu Yohane 15 ndi meya 11 kuleka sa 15 akuti zinthu izi ndizinena kwa inu kuti chimwemwe changa chikhalebe mwa inu ndi kuti chimwemwe chanu chikhale chachikulu. Ili ndi lamulo langa kuti mukondane wina ndi nzache monga ndinakondera inu. Palibe chikondi choposa ichi monga kutaya moyo wako chifukwa cha nzako. Inu muli anzanga mukachita zimene ndinakulamulirani inu. Yehova akuonetsa za chikondi chake kwa ife makamaka chifukwa sakanachitira mwina koma kutikonda ife. Iye ali wodzichepetsa kwambiri, ali ndi mtima wakapolo, palibe kunyada mwa iye. Iye ndi wodzadza ndi chifundo, ali wofunitsitsa kuti apereke ndi wofuna kukhululuka. Mafunso pano ali: kodi tili monga Yehova wodzaza ndi kudzichepetsa, wokhala ndi mtima wakapolo, wopanda kunyada ngakhale pang'ono, wokhala nthawi zonse wokonzeka kuonetsa chifundo kwa ena, wofunitsitsa kupereka ndi kukhululuka monga alili Atate Yehova? Ngati tisowa kwambiri zachikhalidwe chokongola cha Atate, kodi tingakhale ngati iye? Chapitala chimodzi chodabwitsa cha chikondi ndi 1 Akorinto chapter 13. Ndingakhale ndilankhula malilime a anthu ndi a angelo koma ndilibe chikondi, ndikhala mkuwa woomba kapena nguli yolira. Ndipo ndingakhale ndikonza kunenera, ndipo ndingadziwe zisindi nzeru zonse, ndipo ndingakhale ndili nacho chikhulupiriro chonse kuti ndikasendeza mapiri koma ndilibe chikondi, ndili chabe. Ndipo ndingakhale ndipereka chuma changa chonse kudyetsa osauka, ndipo ndingakhale ndipereka thupi langa alitenthe moto Koma ndilibe chikondi, sindi pindula kantu ayi. Chikondi chikale chikala chilezerere, chilichoko mantima, chikondi sichidukidwa, chikondi sichidziwa kudzita manda, sichidzikuza, sichichita zosayenera, sichitsata zamwini yekha, sichipsha mtima, sichilingalira zoyipa, sichikondwera ndi chinyengo, koma chikondwera ndi choonadi. Chikondi sichita nthawi zonse, koma kapena zonenera zidzakhala chabe, kapena malilime adzaleka, kapena nzeru idzakhala chabe, pakuti ife tidziwa ndera ndera, ndimo tinenera ndera ndera. Koma pamene shangwiro chifika, sono shandera ndera chidzakhala chabe. Pamene ndinali mwana, ndinalankhula ngati mwana, ndinalingalira ngati mwana, ndinawerenga ngati mwana, tsopano ndakhala munthu, ndayesa chabe zachibwana, pakuti tsopano tipenya mkalilole ngati chimbuzi, koma pomwepo maso ndi maso, tsopano ndizindikira ndera ndera, koma pomwepo ndidzazindikiratu monganso ndazindikiridwa, ndipo tsopano zitsala chikhulupiriro, chiyembekezo, chikondi, zitatu izi, koma chachikulu cha izi ndicho chikondi. Chikondi cha Yehova chimapirira ndipo ndichokoma mtima. Sichichita nsanje, sichidzionetsera za iye mwini, sichitopa, sichichita mopusa, sichifuna za iye yekha, sichichita phokoso, sichidziganiza zoyipa, sichikondwa mu uchimo koma munchoona. Chimasenza zonse, chimakhulupirira zonse, chimakhala ndi chiyembekezo mu zinthu zonse, chimapirira mu zonse. Chikondi cha Atate wathu Yehova sichilephera ndipo nchopambana. Mafuso woti tikambirane. Fuso nambala 1. Kodi mukugwirizana ndi ine kuti pamene tinalandira chikondi ndi ulemu tili pa mtendere ndi kukhala wokondwa? Fuso nambala 2. Ngati mwamuna ayang'ana za akazi ena, koma izi sizimapangitsa akazi awo kumva kuwawidwa mwa nsanje. Fuso nambala 2. Ngati mwamuna ayang'ana za akazi ena, koma kodi izi sizimapangitsa akazi awo kumva kuwawidwa mwa nsanje? Fuso nambala 3. Kodi ife abambo timamva bwanji pamene akazi athu atigonjera ife munjira iliyonse amvera iwo? Fuso nambala 4. Kodi mumaganiza bwanji mmene Yehova amvera mu mtima mwake ngati ife sitimukonda iye ndi mtima wathu onse, komanso kumafuna kuchita zinthu zimene tikufuna kuchita, malo mongochita chifuniro chake, ngati tingamgonjere kwa iye makamaka mwa mmene tikumvera pakumgonjera? Fuso nambala 5. Mungathe kodi kuzindikira zavuto la Yehova Atate kuti amakhala wa nsanje yayikulu pa chikondi chathu pamene sitimaona zokhala pa chikondi ndi iye, koma kukhala pa chikondi ndi milungu yachilendo pa miyoyo yathu, monga kukhala ndi mkazi wokongola, chinyumba chachikulu, galimoto yopatsa chidwi, ndi kumatchula za zokumba za zosiyana siyana. Yehova adade koma ali ngakhale woonjezera vuto limene tilibe. Sangathe kuonetsa nkhope yake kwa ife ndi kuyankhula nafe moonekera pakusowa kwa chikondi chathu pa iye ngati sitingathe ndithudi kumfuna iye ndi mtima wathu wonse. Yehova akudaliseni pamene tikufuna tikamvenso kupitiliza mu ndime ya nambala 2.